se mata upu e fa amo moi loto le pule i le ola o se tamaititi ena o le se fulu tau sanga le matua. E ui o tupu langa tangata mua mua tangata apole sini Torres Straits. E i le vaenga i lunga o le awha i o tangata i le lalolangi e pule i o lato wola. Ai o se tūlanga wha anoa noa, ma wha apopole inai. Le lipotia mai i Western Australia, o le pule i le ola o se teinei titi nga o le se fulu tau sanga le matua. E tu saima se lipoti mai Western Australia, o le tino maliwa le teinei titi na maua i le weekend na te anei. I le nuu o luma o se tasi o nuu maa o tua i le se tete o Western Australia. O le alii o Jerry Jo Katos e ngalua i polkalame mo le pui puinga o tūpulanga mai le pule i le ola i le Institute of Social Justice and Human Rights. Na ia tā ua, o le oti o le tenei titine nei, ua tūla i maiaini fesilie sili o na tā ua, e le ngata i tangata apole sini, ai o le atunuu atoa, fai ngā mālo se tete, fai ngā mālo teritori, ai meisele mālo tele.
It's an abomination, moral, political and otherwise, but we've got to have a good look at ourselves. We've got to see why we continue on with these racialised economic inequalities, why the marginalisation, why the acute disadvantage.
Jerry Jo Katos. Na whaalia se tasi o tangata a Polisini, e la wiloa i ata tifanga, leli o Ernie Dinko, o se taitai o tangata a Polisini i le setete Western Australia. Ua sola upu e whaamatala i pe whaapefea, o na tupu maile nei whaalavelave. Ua pule ai se teinei titi, e na ore se fulu tau sanga le matua i rona ola.
This is sort of something that communities in the Kimberley or throughout WA go through on a very regular basis. For someone so young, can't find the words really to say what the family's going through.
Ernie Dingle. Na whaalia le minister na matanga aluenga le pui puinga o whanau i Western Australia, le Mental Health and Child Protection, le tamaitai o Helen Morton, o lo o tau mawhaile matanga aluenga sa ilipe na whaapefea o na tupu maile nei whaalavelave. Ua pule ai se tamaititi, se teinei titi, se fulu tau sanga ilona ola. Ai yeilo na talitonunga, na tele ni a afianga ma nisa a wanga na whiangai ma le teinei titi, e o mai i le teimi na whaiaela na whaaiunga, e pule ilona ola.